njagala nnyo kyemba nkulindirira Yesubi Katonda makira Subi gwe subira oliraba Subira byosimbi okubala n'okungula Subira gw'ozadde yalizala n'akuza Subi gwe subira oliraba Subi, zewe nazaliba Subi, kwa gala nyo jemba kuti baby bande Baby, subi, manya tifere ndeli kama Subi, oja kuangula Mama, naima Suna sinza Mama, namutenda Subi, kwa gala nyo jemba kuti baby bande Baby
Baby, baby.